Ikibamba sana wapi nduru wewe.
If you know, you know. Pandi bitch, you know. Chemical nicer. Ducky brighter. Fake for my car. Gloria Bogete, wait, I got ink.
Wait, wait.
Pati animal, pati panda.
Yali netidote choku ganza chibanda.
Nzaku sabo msanyu sabu nyomezanga. Kubachi bando mulode mwezebo kusanga.
Oh, come put it to me then. Bring that body to me, body that's fine. Sina kuki container. Love must lost like walls of China.
Chelonde rata iti wa msuma wano. Baby yangambe sururu ya kusima wano. Agenda na chisusa mumazina wano. Takola figure ya kufuga na Nicki Mina.
Bamba sana wapinduru wapinduru.
Niki 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 bamba.
Niki bamba sana wapinduru wapinduru.
Wewe, kuti gali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Tuye koleba biringa wapata na
wewe. Kuti gali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Wache ni kupende pende my wewe.
Bona bona yena bulwa kwenkana.
Mimi kwa Mombasa.
Swahili, figure H, it pretty like bad dream. Maswali yo nyuma kunyanga wali wahidi. Kumbuza na kugude, yes I did it. Eyo, ango kanayo, ango kasayo. Kayo okanayo, mbukata zanyo na papayo. Kukwele kumbata, kuna matata. Kukakapia atanga tilitara yanda.
Niki 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 bamba. Niki bamba sana wapinduru wapinduru. Niki 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 bamba. Niki bamba sana wapinduru wapinduru.
Wewe, kutigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Bache ni kupende pende my wewe.
Tuye koleba biringa bapata na
wewe. Kutigali minataka cheza na wewe.
Everywhere minataka kwenda na
wewe. Bache ni kupende pende my wewe.
Unabona bona yenda bulwa kule. Chibando mulode mwazebo kusanga.
Oh, come put it to me then. Bring that body to me, body that's fine. In a bulky container. Love must lost like walls of China. Niki 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 bamba.
Niki bamba sana wapinduru wapinduru.
Niki 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 bamba. Niki bamba sana wapinduru.
I wanna name Dr. Brain.